yande joy no wittodi emin tagi sappo e joy nani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar Dianganta dera ko e kibaruji men ni tobi mawdi gondi no gadde der leydi Niger ni waddi bale kewde chami gesege diam nati der majji nonni der region Dosso e Niamey no fi on wontiri do kulle bonnoji awatirdi der fuddorde lewru ottudu der leydi Niger no dum wontiri on keban labal domu hande yewtere men pindinol ni yeccata ko nani lebbi cakkitiidi kippiteje wonno wadde ano takkol gallu nyemay nonni dun do wadi goto der himbe ONG international crisis group nonni hokki andal mu dow fi de rafi de nako yannaange leydi Niger nono ni ko watta e terde diyam herme e chapande joye didi kantobi altine yago talata nonni der wuro Gaya region Dosso topo mangogo waddi bonondaji kewdi nonni nani ko himbe be fi o memi nonni fantini jadimin faden alu
bisullala tiege
bonende fani gudeno le shino gezinerno de fu bonneni men der giyam sai ko ekebo motori jinai in fod genda da ekebe itimen der genda mene bibbe men togo men bale gure men fu bonidi yon jottaaki men nindo gure men nata taku men gala do to men bala
shi gwa baburun kwana
dumare kulu haro
nyamdu idin fundi am boni dum kambe kolti am an kayni hunde fuka tawano le sudu no halli saki dey yonkiji fu yoyle majju Allah yettama don dum wadi rani min dama amma gineji kay fumboni
imagine o kasara
an hasaro yentirshi atu
amada ne min bononda wadi bade ginai ko sami fargoro banda do nokku to dam dari don seni na donati le majjan idan tafa fayoli de dum no yotto meter goto cuudi din gonana ni no bilto no chama cuudi tawadi gad amin do di fu chami
bandu winde ba fono mon fatta
di haro gen en den yani kenya hana en gen no don bonnare no ga himbe dudde no gen dan o inni bonnare
bala chami kulle kewde kam boni der tobo chakitingo gango der gallu nyemay bukari hamma kalo do inde jo wuro lamorde nonni der arrondissement jobo mo gallu nyemay o wi hano digiol gol wa way faddi diyam mayo gon nako dan nati der geseje maro be bale himbe nani ko ko yunga hamma o fantini jadirabe me
wallahi diyan dan kay yottake amin wala fuuta dan yottake e majjun dan tumbiri mi hande kay dan wadi mi hoto de diggi on no don fusa jonno natale maroji himbe le gese himbe diyan hebbi don diyan wuro ngodo wari hebbi don cuudi sami gese nani no bona andi kay majjala kay wari na wallahi hande ka hakkiloji amin ummi sanne gam de fa handu dun yawtay Allah andi jong tuude hande ko samata nyaloma jong ko be gaddanta min filla mudu suudu an sami yeyrabe nayebe be bawana ko mu en hunde fu e dottibe nayebe wala fu to jodo remobe do gese den kamdo kay diyan jabay de gada awdi riji fu boni joni aweteno jontilmeteno watti komi diyan nati jodake dum dillay goddo fu mayay sayni dafaado mer wari wardi e pompier e min bindi jamaare ko cuudi mu en boni fu be hoji be korri merito fa ngata ko be dilli cuudi cakitidi chami min bindi dum min jara nambe midan ka jonka be paboro min nyandu be paboro min du ko cuudi di mojjinirte to be accu dum boya kam le billar min gon
nonno ni lamdo waddo hoyirna mun no fi on wontiri fuddorde lewru ut du der leydi Niger kulle hano bonnoji awatirde nonni hano gawri bayeri kamannaji nonni e ko nandi ni fu der departementaji kewdi di leydi Niger nonni wadi sarusi hawjine e renugol awatirde nonni holliri no wontiri der lewru ut du nonni wadi jadimin Soumana Amadou o fantini no dum wontiri
gawri e mbayeri e kamanaaje e tamati wadi hono gilji ko no nata dum e le commune mo agadez departement mo mayne sorowa magaria kanyo e dungas le departement mo difa kanyo e madarum fa dodu kondam babato ferete kay won ko no nata e mudum no bonna autorité don endan le departement mo jonju Dosso Gaya illela kanyo e malbaza dodu konna fu kulle den don no bonna dum tawama du konna gafeje den yottake taw won fiya jokke yerno sarusi kawji do renugol autorité ji haliri e le barama mo cinta baraden e agiye kanye faande gidan rumji ko wobbe kanye gildi gon don nata e nyabbe kanyu e giriji non do ko dan poli nyamoji autorideji kando fuddi nata le departement mo dogan duci Gaya Cibiri e Madawa nokuje kella tire kulde yama fu watanama safareji fagasi nokuje goddo konda no hen no watene safareji yorno sarusio e dan holliri
hore do kawjido e ballakaji der leydi Amerik non yu gondo der leydi Niger der andi nore de o wadi kenga sappo go o lewru uttu itandu bidi eno gay o holli mette berne makko do barol hano gollobe jeddo be sarusi hawjine e fi mballakaaji e goto gondo no hollabe nokkure den der leydi kure der departement mo kolo region Tillaberi no haliri o yifi bondo o ni ko dum wala ko dum nandi barol goldo be gadani hano gollobe mballobe be nonni til singo ko e mabbe nonni ko walla ngam faabugo yonkiji o wi dun watta be jolbina he gollal gal be gatti yeso gal o wi fi bondo odo wadan hanbe eida tittinkina ko nonni do gollal mabbe gal ngam wallugo himbe leydi Niger no madam njay karjatu lo haliri del leydi Niger ni horejo leydi no wawi joddingo laabi denaku wakati ko hakkilo ummingo wodi der wuro gada ngidal natungal chaka kabbinibe mawbe e horebe kawjibe fi denaku del leydi din nonni horejo leydi no wawi joddini laabi nonni ko wawta joddini laabi denaku nonni gan hisingo jamaare nonni gang hebugo fama wadi jadimin Olivier o yewtidi e mayna cartelion ni horejo ano gondudo nyenyal do fital kurki te leydi
wana sawara mawdo mo denagu leydi kanyum hoyto lawol do fi denagu ko wala to enan kollo dun enan dun won hokkude sogeji lawol hawjitaade nokkuje den der sawara okay haltene hala majjun non jojjine tiagal mun horeje leydi kanyum won ko hoyto lawol jojjinde goldo lawol denagu do fi hokkude sogeji hawjitaade nokkure tiagal ni sawara ministere be se wadama dun du kondam batakeji lamor leydi men Niger datol chapande jeego e jeetati kanyum ko hokkimo lawol majjum nene do enan en pami hori leydi kan tan wodi lawol wiide waddi lawol lamun gam batto hokkude sogeji hawjito nokkurne endan wana sabar mawdo mo denagu leydi watto dum
hande subana ni janginobe jandeji hakkuneji e moddimbe hana talki bakko ko tewtewru wada non hitane dubi di e sappo e jenayi ngadi jonde mette mabbe to sarusi hawjini e fi tewtol ano bakka nonni be gon ibe tilsina gomnati on nonni hokkabe ciede mabbe ko jomi nonni ko hoddi e mabbe nonni million ngiji kemenay e chapande tati e nay nonni deni be kokkaka ciede edo be natata der sigila tewtoru ko dubi e no gay nonni yaha yasidi Suleiman ni horejo mabbe fantini Habibu Garba no dum wontiri
Aventure nous avons tenu une assemblée.
Et Kenya, mingali do enda kawrutal mangal wano be yewul bakkaloria ko dubina e sapo e jenay tawabe do enda e wombe do witto der majjum dum hoji lawul wiide ke hikka ganino wodi ko yobaka ko rawane ko hedino yewobe bakkabe be bi be natta e ko hita dubina de no gaydi enda lay se wana dum to yobano ko mingal hawrinde fu min gasi min ngat talkidi fu min jeemi kolle horebe horebe min notaki hono fu do majjum to men min bi sentam be jobay min ko rawane dum fu himbeji be fu bi natta yewul bakku ko hikka dum enda seni sam kondan dina le sapo jene o enani ko heddi ko yobaka dum wana millioji kemenay chapan tati enay nene dun non holla wiide ke lamu leydi enan wala do filla jande non fa ya yeso sab sentama lamu leydi no yino jande ya yeso noy yobugol millioji kemenay chapan tati enay di enan fotani be
den lawol gotol golni jadiraba min be tefi be keba fama to sarusi hawjine e fi tewtoru hano sigila tewtoru talkuru bakdu noni de ni heba ka gam be muyay halugo horejo radio shukran de zender noni Suleiman Keita heddaki kenga der optel mawdo de zender radio shukran ni no golli dore e sigilaji studio kalangu illa hitandu bidi e sappo e jeego o de singa kanado sappo e joy lewru avril hitandu bidi e go onni Suleiman Keita no hokko habaru mo BBC nonni e damgal habsan kore nonni bangere leydi Niger hitande ujinar ekema jena e chapande jenayi yaade hitande dubidi e tati horejo fedde non latobe balo de alkali Nasara Zender de leydi Niger ni no nyaw coronavirus wontiri warande kenga sappo e go lewru utudumo gonden der munni himbe ujinagi sappo e go o e kema nayi e chapande joy e nayi e wabe non ni der mabbe himbe ujunere e herme e chapande joy e jetati kan hebida nyaw coronavirus non ni der mabbe ni himbe ujunere e chapande jeego e joy kan janditi der mabbe do hano himbe nogay e nay kan wonno nyawte chapande jeego e jenay mayi der andinore de ministre hawjine e tellal bibbe leedi andini kenga der himbe sappo e jetato je wabe ba goto hebida ka nyaw coronavirus der andinore worrede
Assalamu alaikum sakirado jango anda ni
alhamdulillah yettore alla anne noy gontirdo harton
ah basi fo ala rezo oni woni woda hande fesseda
minke yami do nananne no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fille mun no sadi serne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaki basedda
ko pamda o yemaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sa dornan duka har puufe makko dendam pofa mo makko wala no wurtoro no wodiri anka ni alama ko wala heberne bolum kan woni he makko
ah nene sakira accu mi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi a yi'an loktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be ndaran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakiraado to yeba feysiya da kalay kawma o tefa du konda ni hon ko watte ko sumoto hunuko e hinardo endan ko kaama o sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
de bandiraawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaar fu bodaaki fe goto no
subhanallahi den ka fi on huljini sanne den kati yewtere meden telefon o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du ko nan faande e goddum kam won to jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Nija.
Non ni on jarama e tindinoje de gadan don himbe der suudu halani hande ne yewtere men pindinol yeccata konani del leddi Niger lebbi takitirdi ni kipiteje kewde kebama non ni der nokkuje battide gallure mawne del leddi Niger hana nyemay non ni non ni hippitere sakitine wadane ni wada kanani kure non ni kure do wadai kiloji herme e nyemay ko wadata hano lore hano himbe ballobe nonni kan yeyi hippita nonni to himbe mayi keppi yonkiji mabbe on wadini Ibrahim Yahaya mo ONG international crisis nonni o holli no fi dena go wontiri der yannange leydi Niger nonni Alassane Abdou Kane yewtidi e makko e cellalol
Ibrahim Yaya attawa ele federation de crisis group adawai famin demin noy wadi ko bibbe bombe fellobe endan kebi ngari fa ciagal nyeme do endan to wite kure wari himbeje be
il faut dire que il y a pas d'antécédent
to mikintinan himbe duni ko il hippiterde wo waka wadede der cekantrar leedi kure amma ko wo wa woni fasotobe himbe tawabe takkol hubere nyemede dundu hana neddo fu fasiti hikka duni idun wowi nanude kaborde mawde pellade der nokkuje badide hubere nyemede lewru juin hitane dubi ujuna didi e sappo e jenay police be wurtorde nyemay yade walam kippitama lewru mai hitane dubi ujuna didi e sappo e jenay fa hande garuwal kasu kutu kale kiloji woygu gorgal hedde hubere nyama tondu hippitere gon wadama den dari ni wakati warde wakati idun wada gan dum foda hakkiloji himbe ko hubere nyama de nyande gon no wado hippitere wada dermo mikintinan himbe duni kaden ko hubere nyama de no badi gumpe himbe bombe dubbe wombe no kippito cakantaraje gon misali Bamako e Wagadugu den ne sai bi en bombe wombe no kippito cakantarare liptako gurma e subirde leydi Mali alamaji dini no kolla ko rafike yara hakkilu fukkingo no tawa damugal hubere nyame gam boye en nani ko wadi to enda har litugal leedi meden misali har dogon duuci alla ettitinkina kudu domobe leedi e gomnati kan waddi ko be gala e be kegino natude hubere nyame
partite ki multiplie les efforts
noy mbawda mane nirde war hore wadande kure de enda
l'attaque a eu lieu
den dari ni hippiter kure de wadama der wakati mo orde sugeji leedi meden tati de goni no tittinkini no durwide himbe bombe be der wakati ti odu ni handen eden andi ko orgal sogeji leede Burkina Faso Mali e Niger der balla orgal sogeji Barkan sogeji leedi France terfi kebi jalorgal do mabbe sankiti gumpe mabbe ton der cekantaraje takkol keri le e tati e amma hippitere kure de no holla ko golle den no kuri idun holla du kaden ko durwi didde bibbe bombe be hana ko hoyno badu ni ko tabbat handen kambe bombe be kam yake sanne dalila ko sogeji leede tati e Barkan wonno
wadde difficile ak des opérations militaires.
Do min darnanta on habaruji men e fulfulde Seyde Lamdo hollimi jango alkamisa min gadda habaruji gom min jotnatomo saybi en kirtento jam hirti.